Alevo de Janeiro, Pulani B. Twasebya bulungi sente twamazo zirya kati obuza mboli mulu malaria totandike zombera za valeria nkulabye obwedda byewezinya ebintu byokola ebyo bivolongoto ekiririnze nina kimazongoto simanyi bakuzala kawolongojo nyama kulutiye na mawojolo obukabuuka nga kiwojolo njagala nkulageze namala ya misolo sente tosaba senako ku nsulo baby sente tosaba gwesenaku nsulo azina open and close, open and close, open and close, baby open and close, open and close, open and close, open and close, baby open and close. Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Onzinga bya kiralu, onfudde na mulufu. Onde se mutale chimuli chabalugu unze mukaga kufuga komuhama jangune chikama anti na mazokama eh na mazokama laga style yo ngosi na kutama toze bya bulungi sente twa mazozilia kati obuza mboli mulu malaria totandike jomize cha valeria nkulabye obwedda byewezinya ebintu byokola ebyo bivolongoto Pulani B, tugende mu Pulani B. Pulani B, tugende mu Pulani B. Azina open and close, open and close, open and close, baby open and close, open and close, open and close, open and close, baby open and close.